mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaraye mukize mwese aho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga cyo kuwa kane aho twibanda kubirebana n'imibereho myiza y'abaturage n'ibyerekeye uburenganzira bwa muntu. Uyu munsi turavuga ku matora y'abadepite yitegurwa mu Rwanda. Turashingira ku mibereho myiza y'abaturage duhereye ku iterambere ry'icyaro. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ikaze mwese nshuti mu kiganiro muri isanga radio Ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda ku mirongo migufi short waves mu Burundi mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mutwumvira kuri metero 25 metero 31 no kuri metero 41 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mudukurikira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Ku biganiro byacu byo ku mugoroba mutwumvira kuri metero 19 na metero 25. Nkuko nani babwiye rero mu mwanya w'ikiganiro muri isanga, ejo kwa gatatu komisiyo y'igihugu y'u Rwanda ishinzwe amatora yasoje ibikorwa byari bimaze ibyumweru hafi bibiri byo kwakira kandidatire z'abifuza kuzinjira mu nteko ishinga amategeko. Umubare munini wabitabiriye igikorwa nuwatanzwe n'amashyaka yemewe mu Rwanda, naho umubare muto wabitabiriye gutanga kandidatire zabo wari uw'abakandida bigenga. Amakuru aturutse muri komisiyo y'igihugu y'amatora agaragaza ko ubwo harasigaye umunsi umwe gusa ngo igikorwa cyo kwakira kandidatire z'abifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko kirangire, abagore 88 aribo bari bamaze kwiyandikisha nk'abifuza kuzahagararira bagenzi babo mu nteko, naho abazahagararira urubyiruko bari bamaze kuba 14, mu gihe amashyaka ya politiki 5 ariyo yari amaze gutanga abazahagararira. Abafite ubumuga bari bamaze kuba 4, mu gihe abigenga aribo bari bakiri ku mubare muto bari 2 gusa. Iyi gahunda yo gutanga kandidatire yatangijwe ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 7, yasojwe rero ejo kwa gatatu ku itariki 25 z'ukwezi kwa 7. Abakandida bemewe bazatangazwa ku itariki ya 30 z'uko kwezi. Tariki 13 y'ukwezi kwa 8 kuzageza ku ya mbere y'icyenda hazabaho ibikorwa byo kwiyamamaza. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'abadepite 80 harimo 53 baturuka mu mitwe ya politiki, 24 bahagarariye abagore, 2 bahagarariye urubyiruko, n'umwe uhagarariye abafite ubumuga. Nk'uko rero ingengabihe ya komisiyo y'igihugu y'amatora y'u Rwanda ibiteganya, amatora y'abadepite azaba mu kwezi kwa 9 ku itariki ya 2 ku banyarwanda baba mu mahanga, ya 3 ku bari mu gihugu, n'itariki ya 4 ku myanya y'abagore, urubyiruko n'abafite ubumuga. Abadepite rero bafite ruhare ki mu iterambere cyane cyane iry'icyaro no mu mibereho y'abaturage. Umugore se afite akahe karusho muri iryo terambere? Nibyo tuza kwibandaho muri kiganiro muri isanga. Twatumiye umwe mu bagore batanze kandidatire zabo kugira ngo azahagararire abandi mu myanya yagenewe abagore bashaka kwiyamamariza kuba abadepite. Uretse no guhagararira abagore, Lydia Mutuimana natorwa azanahagararira abanyarwanda muri rusange. Chakura, mbere yo kubigeraho hazabanza ahatanire umwe mu myanya itandatu yagenewe abagore baziyamamariza kuba abadepite mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Nabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu Lidia Mutuyimana urahura komeye ikazwe ku Ijwi Amerika.
Muraho murakomeye.
Turaho neza rwose. Ngushimiye umwanya uhaye Ijwi Amerika n'abakunzi bayo.
Murakoze nani.
Ye. Lidia urifuza kuzahagararira abagore bo mu ntara y'Amajyepfo mu myanya itandatu bagenewe. Mbere na mbere rero igitekerezo cyakujemo gute, ni iki cyaguhaye ingufu zo kwiyemeza gufata intambwe yerekeza ku ntego yo kuzaba umwe mu ntumwa za rubanda zihagarariye abagore?
Murakoze cyane. Nk'uko rero mu gihugu cy'u Rwanda bashimangira ihame ry'uburinganire n'iterambere ry'umugore, ugendeye kuri ayo mahirwe ahari mu Rwanda, cyane yuko ziri na mutoya ufite imbaraga n'igihe kirekire cyo gukorera igihugu, numva ayo mahirwe ntayacikanwa.
Ye, uracyari mutoya, sinzi niba umuntu yakubaza imyaka ufite, ariko urubatse, ufite abana, cyangwa uracyari ingaragu? Niba atari ibanga.
Nta banga rihari, ndacyari ingaragu, mfite imyaka 32.
Uracyari muto koko, ufite igihe cyo gukorera rubanda ukabateza imbere. None se ibyo uteganya kuzibandaho mu guteza imbere akarere k'icyaro, cyane cyane ko ari huri aho utuye, by'umwihariko ku birebana tuvuge turebye nk'abagore n'abakobwa, ni iki kugira ngo nyine ubwo buringanire iryo terambere ribashe kugera kuri bose ariko riturutse kandi mu rugo nk'uko umugore ari we mutima w'urugo?
Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, ngira umunsi natekerezaga gutanga kandidatire yanjye, nk'uko mwabivuze mu kiganiro yuko urutonde rw'agateganyo rw'abatanga kandidatire zatangazwa kuri 30 z'ukwa karindwi, hanyuma urutonde ntakuka rugatangazwa kuri 6 z'ukwa munani. Ubwo nanjye ndi mu bagore bagize ubushake bwo gutanga kandidatire kugira ngo nzagire uruhare runini mu guteza imbere ubuzima, uburezi n'umuryango by'umwihariko, kugira ngo iterambere ryihute, cyane yuko abagore mu Rwanda nibo mubare munini.
None se ibikorwa uvuze byo guteza imbere uburezi n'ibyo bindi uvuze, ni ibintu bisanzwe bikorwa? Akarusho watubwira wowe uzabuzanye ugeranije n'abakubanjirije na kanya?
Murakoze cyane. Nk'uko mu Rwanda rero dukorera hamwe kandi tugendera mu cyerekezo kimwe cy'igihugu, ibijyanye n'umuryango se cyangwa no kwita cyane cyane ku buzima bw'abagore, abakobwa ndetse n'ubw'abanyarwanda muri rusange, nk'uko hari amahirwe yagenewe abagore, tubona yuko hari amahirwe menshi umugore akaba yakwegerezwa ibigo by'imari, ashishikarizwa gukora imirimo imishinga iciriritse, akaba yahabwa inguzanyo kugira ngo yikure mu bukene no kugira ngo agume mu bwigunge, cyangwa se atege amaboko umugabo we se yumva yuko ari umuntu uri aho ngaho gusa ugomba kubyara gusa, akumva yuko we nta kintu yakwimarira. Ubwo rero numva ibintu byihutirwa cyane ni ugushishikariza ba bagore cyane cyane ndetse n'abakobwa kumva ko bagomba guhorana kwihesha agaciro no kwigira, cyane ko bari mu gihugu kibaha uburenganzira bwo gukora bakiteza imbere bagateza n'imbere igihugu muri rusange.
Ye, turebye mu buryo bufatika, ni hehe urebye nk'ahantu uherereye mu cyaro aho ubona hakwiye gushyirwa ingufu nyine mu guteza imbere umugore cyane cyane uwo mu cyaro? Hari abasanga y'umugore ateye imbere n'urugo rwose rutera imbere n'igihugu kikaboneraho, ni hehe ubona hakwiye gushyirwa ingufu ugereranije n'ibyo ubona?
Murakoze cyane. Turekeje ahantu by'umwihariko abagore bageze ubageze ku ntambwe yo kugira ngo bibumbire mu matsinda ndetse azigama, ariko ku rwego bageze abenshi bo mu cyaro ni ukuzigama bakarasa ku ntego mu gihe cy'umwaka, hanyuma amafaranga bakayagabana. Mbona rero imbaraga zindi zigomba gushyirwamo ni ugutera intambwe yo kugira ngo noneho bizigamire, ariko bagamije ishoramari rirambye, bakavuga bati wenda twizigamiye amafaranga nibyo twayagamye tukakoresha ibyo dukeneye mu gihe runaka, ariko hari ukuntu twateye indi ntambwe tukizigamira amafaranga tukazakora uruganda ku buryo ruzajya rutubyarira inyungu runaka. Nko mu cyaro muzi yuko hakunda gukorwa ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, hari aho tubona hari imirire mibi, ariko ba bagore bagize igitekerezo cyo kuvuga tuti bagiye gukora amapepiniyeri cyangwa se gukora umushinga wo guhinga imbuto. Imbuto zikaba zihari nyinshi ndetse no mu gihe cy'izuba, wenda nk'amatunda yayandi arandaranda tubona yuko ikiro ubungubu kigeze kuri hagati ya 700 na 800. Icyo gihe umugore yashobora kwiteza imbere akabona amafaranga yo kugura mituweli n'ibindi, kandi agateza n'imbere icyaro arimo.
Ariko ibyo ngibyo uvuga sinzi aho bageze batera nk'ayo matunda uduhayeho urugero, ariko ibijyanye no kwigishwa gukora akarima k'igikoni, kushakisha uburyo babona igaburo ryuzuye cyangwa se riboneye ku muryango, ibyo byose bakunze kubyigishwa no mu kagoroba k'ababyeyi. Ikintu gishyashya kizaba muzaba muzanye mwebwe ni iki?
Ikintu gishaka rero ntabwo umuhenda yavuga ngo ni igishaka, ahubwo ni ugusigasira ibyagezweho no gukomeza mu iterambere. Umuhanda w'abagore ni ukuvuga ngo rirasanzwe n'abandi hari aho byageze bakaba bariteje imbere, ariko hirya mu cyaro hari abandi bagomba gutera intambwe bakigira ku bagore bagenzi babo. Abandi nabo rero ni ukubegera cyane, ko wenda n'ahantu n'abandi benshi duhura nabo ukabona ibibazo bafite harimo abakitinya, ariko nubwo atari benshi bakazamuka. None ikindi kintu kizibanza numva cyashyirwamo imbaraga ni ukubakangurira bagatinyuka ibijyanye no kuboneza urubyaro, kuko ikigaragara ni uko imiryango myinshi nk'umugore ukunda kubyara abana 4-5 bangahe ahera muri urwo ntabashe kwiteza imbere.
Urebye se gatoya ukareba muri rusange, turetse abagore, urebye muri rusange mu karere k'icyaro, ahandi ubona hashyirwamo ingufu kugira ngo icyaro kibashe kuzamuka ni hehe?
Kugira ngo rero icyaro kibashe kuzamuka nuko nta muntu n'umwe wakagombye kuba asigara inyuma muri tekinoloji, ni ukugendana n'ibyo tekinoloji birimo irihuta mu Rwanda ndetse n'ikoranabuhanga. Nk'urugero dufatika mu buhinzi ubu tugeze muri gahunda yo gukoresha smart intungane mu buhinzi, noneho muri mituweli turimo gukoresha ikoranabuhanga. Ubwo rero mu cyaro mu mujyi ho tumaze kubona ko bateye imbere ikoranabuhanga na tekinoloji byihuta, mu cyaro naho bakagombye kubona yuko atari ibintu bishyashya, ahubwo bagahita biyadabwa cyangwa se bagahita bisanisha n'iryo terambere.
Iterambere akenshi rijyana n'umuriro w'amashanyarazi, ari washaka gukoresha telefone, washaka gukoresha mudasobwa n'ibindi byose cyangwa se amamashini yandi y'iterambere, byose bisaba umuriro w'amashanyarazi. Aho ngaho warahageze uhagije cyangwa naho ni ikintu mushobora gutekereza?
Murakoze cyane. Nk'uko twakomeje tubivuga ni ugusigasira ibyagezweho, ntabwo hose irahagera, ariko tugereranyije n'ibindi bihugu by'abaturage mu Rwanda ntabwo twavuga ko tudafite umuriro. Aho uri rero ahubwo numva ibyakagombye gushyirwamo imbaraga ni ukugira ngo wa muriro watwegereye tubashe kuwubyaza umusaruro. Nahoze ndaruka cyane ku mbuto, niba dufite ibizamirwe tukabona wa muriro, kuki tutashaka twata imashini dukora ji kibere cyangwa se
umutobe w'imbuto
umugore akaba yawuha umuryango we cyangwa se akaba yakora nk'ubucuruzi akiteza imbere, kuko ni n'agace yaba azanye aho ngaho mu cyaro akabasha kwiteza imbere agafasha n'abaturanyi.
Tubutse abatwumva ko Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turakomeza ikiganiro muri Isanga, duha umwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye n'iterambere ry'icyaro rigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage tuganira n'umwe wifuza kuzaba umwe nyine mu ntumwa za rubanda hagarariye abagore mu majyepfo y'u Rwanda ni Lydia Mutuyimana. Nagira ngo noneho muri aka kanya twakire umukunzi w'ijwi rya Amerika hagire igitekerezo cyangwa se ikibazo atanga. Vincent uranyumva?
Zajeni
wiri urakomeye?
Ndakomenda.
Nuko urahagana hehe?
Nkuko bisanzwe ubu mpagaze mu ntara y'amajyepfo. Ndamukiriza umutumire.
Arakumva rwose.
Okay.
Yee, hari ikibazo yifuza kumubaza cyangwa igitekerezo ushaka gutanga?
Ni ikibazo namubaza kandi ifite n'igitekerezo. Ntabwo yatubwiye neza akarere nyirizi navukamo. Ariko njyewe nyiri mvuka mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Gisagara. Mu murenge wa Kigembe hasi hasi neza na karere gahana urubibi n'Uburundi. Nagira ngo mukuza kunsubiza ze gutangira ambwira neza ahantu avuka nimba ari umurenge w'umujyi cyangwa se mu cyaro. Akenshi dukunda guhura n'ibibazo twebwe iyo igihe turangije gutora ugasanga abadepite ibyo batwemereye nta n'umwe twongeye kubona nk'abantu tuba tuvuka mu cyaro. Nk'ubu ngubu mu karere kacu kabisa mwibanze kuba gore ariko ngendagira ngo ntange ikibazo nyirizina mubaza nti ese nk'igihe yazasohoka ku rutonde rw'abiyamamariza uwo mwanya wenda hari kazamanuka hano mu byari wacu tukaba twahana ibitekerezo nyakuri abaye afashe icyo kibanza neza arabona nko mu ntara y'amajyepfo kabisa twebwe akarere ka Gisagara twarimo tubona iterambere ariko nashoboye kuhagera nko mu mirenge itatu nka Kigembe hasi na Nyanza n'imirenge yononekaye cyane imvura nta mateme dufite kandi iyo byageze igihe cy'amatora tubona abayobozi nk'abo ngabo baza batwemerera ibintu ariko igihe cyamara kurangira ntitwongeye kubabona. Ese yaba afite gahunda ki ku buryo ashoboye gusohoka kuri urwo rutonde ku buryo yashyiramo imbaraga akarere kacu nta kaburimbo kagira aribwo ngira ngo nanasabe nyakubahwa ayoboye akarere kacu Rutabura Ingoga Jerome n'umuntu w'umugabo cyane kugira ngo azashobore kutugezaho iryo terambere akarere kacu nta kaburimbo kagira. Afite gahunda ki ku buryo yaduteza imbere nicyo kibazo numva bashaka kumubaza.
Vincent urakoze cyane ukuba hafi niba akeneye kugira icyo akubaza bwo nawe akubaze. Nk'uko bivuga uravuga uti mwibanze ku bagore twibanze ku bagore kubera ko azabahagara ashaka kuzahagararira abagore ariko nanone mu gihe ahagarariye abagore azabahagarariye na rubanda muri rusange. Utwihanganira kuba navuze abagore nuko abagore nk'uko bizi ni umutima w'urugo iterambere iyo rihereye mu rugo rigenda rigera no mu karere kose n'igihugu kigatera imbere. Ubwo rero ntabwo tuvuga gusa ku bagore turavuga ku byerekeranye n'iterambere muri rusange. Nagira ngo ubwo muhe umwanya agusubize ikibazo cyawe n'igitekerezo utanze.
Okay murakoze.
Murakoze cyane. Ikibazo yarambajije cya mbere yarambajije akarere mvukamo reka mu karere ka Ruhango umurenge wa Byimana ariko nkorera mu murenge wa Kinyinya urumva henshi mu cyaro naho ngaho kandi narahageze. Ntekereza ko uturere twinshi two mu majyepfo nubwo nifuza kuzahagararira abanyarwanda muri rusange ningira amahirwe ngasohoka kuri lisite y'itora kuri lisite y'abakandida. Noneho ikindi yarabajije abanyarwanda benshi bakunda kukibaza igihe cy'amatora kuvuga ati abadepite baza bemeye abashaka kuba abadepite bemera abantu ibintu mu by'ukuri ntabwo umudepite ari gukora ibi naho bakora ubuvugizi akora ubuvugizi n'ubukangurambaga. Ubwo buvugizi rero ntabwo yabukora ategereye abahagarariye ni ukuvuga ngo ya majwi iyo umuntu agize amahirwe bakamutora akajya hariya mu nteko ishinga amategeko guhagararira abanyarwanda aba afite inshingano yo kwegera ba bandi ahagarariye kuko ntabwo yakora ubuvugizi bw'ibibazo atazi. nyakuba president w'Republika niwe uherutse kubitangamo ubugororangingo aravuga ati abantu nibasohoke mu biro bivuze yuko rani bahari amakosa yabayeho mu gihe cyashize ubu ngubu dufite icyizere cy'uko bitazongera kubaho abantu bagomba kutwegera abo bahagarariye bakabakorera ubuvugizi bamenye ibibazo bihari ayo mateme kaburimbo ni iki ni ukuvuga ngo abadepite ubundi inshingano zabo hatorwa amategeko ajye agomba kugenderwaho kugira ngo imibereho myiza y'abaturage igende neza noneho bagashyiraho n'ingengo y'imari muri buri karere harimo ingengo y'imari rero harimo n'ayo mateme ingengo y'imari yamaze kwemezwa abadepite habamo icyo bita taki bakurikirana uko ibyakoreshwa ya ngengo y'imari yakoreshejwe ari naho tuza kubona ya mateme hari ibyatakora adakorwa wenda bitewe n'impamvu zimwe na zimwe cyangwa se amakosa yakorwa abadepite bafite ubushobozi n'ububasha bwo gukurikirana bakamenya impamvu kuko ya mapima atagihari kuko gahunda nyakubahwa perezida wa repubulika ni uko abanyarwanda bagomba kugira imihanda myiza amashanyarazi amazi meza abantu bagatura neza bakamurikwa neza bakagira n'umutekano.
Vincent uracyari ku murongo wa telefone? Vincent uwasobanukiwe neza cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza?
Icyo nagira ngo nongereho mu by'ukuri nyine tubabona igihe cy'amatora ariko ndibaza yuko ibintu bigiye kuzajya mu buryo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika ajya bibasaba kugira ngo bashobore kumanuka iwacu tubaheruka ku mafoto tubabona nta kindi gihe tujye tubona baje gukorana amanama natwe ariko icyo nagira ngo ntange ubuvugizi kabisa mu mirenge itatu igize nk'akarere ka Gisagara kigende dufite amaterasi y'indinganire ariko iyo ugiye usanga nta mihanda dufite ariko mperaho saba ubukangurambaga kabisa ku bayobozi baba banyumva kugira ngo bagire icyo bakora tubone natwe imihanda myiza kabisa. Murakoze.
Urakoze cyane Vincent. Didier ubwo wabyumvise rero nugira amahirwe yo kujya ku guhagararira abadamu uzasanga abantu mu byaro ubagereho urebe uko bamerewe ntibizahagararira mu matora.
Okay, ningira amahirwe rwose nsezerana yuko nzafatanya n'abandi kandi numva ko niwo murongo ubu ngubu igihugu gifite nta mpamvu yo kwicara ngo umuntu yumve ngo yabaye depite yabaye umuntu ukomeye oya ni ukwegera wa muturage wamuhaye icyizere akamutora akamuha ijwi rye akishyura iryo jwi rye.
Ntihagire uwumva ngo si ukwiyamamaza ubu ni ukuganira gusa ku byerekeranye n'ibikorwa by'iterambere ubu umudepite yaba agomba kugeza ku bo ahagarariye. Reka noneho twakire Nsengayire. Nsengayire uranyumva?
Murakoze cyane.
Urahagana hehe?
Ndi Kigali Gikondo.
Umeze mute aho ngaho Gikondo?
Tumeze neza, izuba rirava nta kibazo.
Niko nuko. Hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo ufite iwe umutumire.
Suhuriza uwo nguwo ushaka kuzatubera umudepite kazi.
Ni Lydia Mutuyimana.
Mutuyimana Lydia. Munturire cyane rwose.
Arakumva.
Ngero nta byinshi ndamubaza. Ahubwo ndabizi hari abanyarwanda twese tukunda ijwi rya Amerika kandi turaryumva cyane. Ibibazo byinshi tuba tubizi. Matora mu Rwanda twihari ubudasa mu matora dutora neza tuguhitamo cyane. Hari imvugo twe tumaranye iminsi yitwa ubudasa, twe twihariye ubudasa mu matora. Ahubwo ikintu mbona abadepite bakwiye kwitondera ni ibintu byo kumva umuturage burya twe turavunika amutora yarani bakigumira iyo ngiyo. Hari umugenzanya rubanje avuga ngo turabatora ngo bakigumira iyo mubiri. Ubu umudepite twifuza ufite imodoka n'amazu dushaka umudepite tuzato uzageza akaswegera akadusanga mu makaritsiye aho dutuye akamenya aho dufite akamenya abantu uko bagenda baba babaye kuko ni intumwa ya rubanda ubundi twe niko tubizi. ni intumwa izo ni intumwa zacu zigomba kuzari zigomba kuyazituvuganira mu hantu henshi n'abasanze nk'ikiraro cyasenyutse umuturage nze asenyutse umuturage urenganywa bakamurenganura aho bidashobose bakamuvuganira izo ni intumwa zacu zigomba kuyazituvuganira aho tushakwivuganira niyo mpamvu nawe ndi gusaba nk'uwo uwo Libya yenda kuba amahirwe yazasohoka ku rutonde rw'abaziyamamaza nyine rw'abazahakanira kuba abadepite azaharanire ko ataba igisebo nka bagenzi kuko hari abo tuzi bari bamaze iminsi abantu barangije hari n'ubwo bamwe banarangije umuturage atazi ngo umudepite runaka asute ahubwo bazaharanire ko bazahindura ibyo abandi batazahindure ndabizi benshi baranyumva muri bo muri abo bashaka kuzabadepite bazaharanire guhindura ibyo bagenzi be batahinduye niba bagenzi be hari ibyo babona bakozeho bitagenze neza nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yarimo avuga ko bigumira mu biro bahindure sisiteme yo kuguma mu biro bajye baza batwegere dukorane rwose kuko ubuyobozi bwegereje abaturage mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bibaza n'isi yose irabizi murakoze cyane rero ntabwo nabize ko nasuze abantu bakunda ijwi rya Amerika bari hari kukinura bahakorera harimo uwitwa Hamurenge Adrien n'uwitwa Diodone na Diane na Munyeshema Thomas kabisa mu bakunze cyane bakorera muri Top Set
twizere ko bakumvise n'abakunda ijwi rya Amerika ubwo ngubwo bari ku murongo natwe uzabadusohoreza
radiyo akaradiyo kabo gahora ku gutwi iyo saa kumi zungura twafunguye twese Kigali
ubwo barakumvise rero nsengayire ko bashuhuje
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
yego namwe urakoze ku twikoreze nuko rero Lydia nsengayire na Vincent mukanya wavugaga ati abadepite turabatora barangiza tugahura nabo mu gihe cyo kubatora ariko cyangwa se ku mpapuro ntitwongere kubabona iwacu undi witwa Chris Mutage ntabwo ariko tuwe tubashije kubona telefoni ye nayo ngo tumuhamagare tumuhe umwanya asobanurire igitekerezo cye yavuze ati abadepite tubitezeho abadepite ngo tubitezeho kudukandamiza kuturandurira imyaka kutubuza uburenganzira bwo gukora ibyacu mu bwigenge n'ibindi n'ibindi ibi biragaragaza ko hari aho atishimiye abadepite yatoye undi witwa Tendawema Emmy ati tubitezeho gutora amategeko adafite icyo amariye umuturage kuko usanga nayo batora ari umurimbo gusa cyakora icyo mbemerera ni kimwe iyo umuntu yibye leta ntabwo yitwa umujura yitwa wakoze amakosa mu kazi urumva rero aba depute bafite ibyo abantu babanenga ari byo umuntu ashobora guheraho yenda akavuga ati mwebwe muba mubimenye kare nk'uko wabitubwiraga uti hari amakosa ashobora kuba yarakozwe agenda akosorwa wowe wabivugaho iki ibyo aba bakunzi b'ijwi ry'Amerika batubwiye n'ibyo batwandikiye
murakoze cyane nk'uko bakomeje bagenda babigarukaho ngo nanjye ndabivuga uko mbibona kuko wenda nubwo biba bitaragezweho ijana ku ijana mu by'ukuri koko nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika akangurira buri muyobozi gutanga serivisi nziza yaba ari ku badepite cyangwa n'abandi umuyobozi akegera uwo ayoboye bakunga ubumwe kuko iterambere tugezemo riba rigomba kugira ngo umuturage arigiremo uruhare rufatika kuko ibikorwa ibimukorerwa agomba kubigiramo uruhare niho anashobora kubisigasira niba umuntu bamwubakiye bakamushyira ku mudugudu w'icyitegererezo cyangwa se namwubakiye inzu atayegeraga iyo atabigizemo uruhare aba yumva yuko bya bintu harimo ibisenyuka babandi babimukoreye bazongera bakagaruka bakabimukorera ndabivugira yuko hirya no hino njya mbona abadepite bagiye mu bukangurambaga runaka bakumva ibibazo by'abantu bakabishyikiriza ababishinzwe bakabikemura hari ibibazo byinshi bajya bakira noneho wenda imbogamizi ari n'abantu bavuga ko abadepite ntidukunda kubabona urumva igihe cyo kwiyamamaza bitandukanye n'igihe cyo gukora wenda henshi na henshi tubona abantu batanze ibibazo bakaza mu nteko z'abaturage gorero kuruhande rumwe kwa urugo badepite cyangwa se nurugo aho bazabahagarariye mu gufatanya kuko ntago yamihigo yose bahiga cyangwa se nibyo bemera abantu ntago babigeraho bonyine badafatwese tutafatanyije.
Reka twakire na Uwamahoro. Uwamahoro uranyumva?
Ndabumva.
Yewe urahagana he?
Yewe ndi mu gihugu cy'u Burundi.
Ahagana hehe?
Mu ntara ya Bururi.
Yewe
ndanenga nk'abadepite. Uko twebwe turabatora bakiza kwiyamamaza bakatubwira imigambi yabo ibyo bizagiye kuzofasha abanyagihugu bato bato. Waheza kubatora dusubire kubabona bagata bagenda bakicarira unamashinga amateka bakajya barironka ajya amafaranga kamenga na kazi baba bagiye gukora harundura bagata bata baratora amategeko aho atote umunyagihugu niyo bavuga yuko bagiye kuvugira umunyagihugu mutoya ntawe bakimuvugira umunyagihugu mutoya ugahura ni aguma agira ingaruka mbi zivanye nabo bacinga amateka bato baratora amategeko nko gutora amategeko amusingi ugatora amategeko abatingira bonyine gusa.
None urashaka kuvuga iki? Urashaka kuvuga icyo uvuga amategeko atoteza umuturage? Duha urugero rw'itegeko bashobora gutora kandi bashaka barebera ari abadepite barebera abaturage igihugu kiba gishaka intego yo guteza imbere abaturage hanyuma bagatora batora amategeko gute atoteza umuturage.
Nini Burundi hari amategeko menshi bashinga amateka batora ugahura umwene gihugu ritarimukorako.
Waduha nk'urugero rw'icyo wabonye batoye nk'itegeko riza rikora ku muturage?
Nk'itegeko rero nk'amategeko menshi yagiye ara nk'itegeko rijyanye n'intuze nyine bya referendumu byaheruka kuba urabona nk'i Burundi ntibabihurizaho
ibyo byo birasanzwe ariko kudahuriza ku ni nacyo gituma n'ibihugu bitera imbere bigomba ntabwo ari ngombwa kuvuga rumwe buri gihe ugomba kugira ukwereka ati hariya nyamara byagombye kugenda gutya ariko nanone mu mahoro
mu mahoro mugabo ugiye kuraba bashinga amateka n'iyerema w'ingingane ntibaharanira agateka k'umunyagihugu ahubwo bashyira imbere inyungu zabo.
None se urashaka guhamya ko abashinga amateka bose bakorera inyungu zabo badakorera inyungu za rubanda?
Hariho bamwe bavuga ukuri baharanira agateka k'umunyagihugu mbese ni kubera iki iyo duhugiye kubatora badasubira kugaruka mu gihugu badasubira kugaruka mu baturage babo bafite ingorane babafite babatura ibibazo na jyewe ndamaze no kuva n'uyu mushinga amateka sindabona umushinga amateka aza nko kugacimbiri kanaka cyangwa ku mutumba kanaka bafite ingorane z'umunyagihugu iyo bafite icyo yo mutura.
Icyo ni ikibazo cyakomeje kugarukwaho
kandi n'ibindi n'icyo by'abadamu bijya bice 30 babaha bijya bice amfite mbona bikwiye
birakwiye
kubera
cyangwa byakongerwa
kubera ugiye kuraba abantu b'abapfasoni igaki bakunda kuba decisive mu gufata ingingo ukunda guhura kenshi bakoresha
bagira gute
ukunda guhura kenshi bakoreshwa niba badesidise yo gufata ingingo bo bifatira ingingo bwabo nyine
ni abagore gusa cyangwa ni abadepite bose kuki bishyira ku bagore
tugiye nko kuraba kuri Cote Femme ukunda guhura kenshi afite badafata ingingo ngo bagiume ko bagire ntukunda guhura kenshi ingingo bagiye barafata baba bazitegetswe n'abandi bantu.
Ubwirwa ni iki niba bazitegetswe n'abantu se w'amahoro?
Kuko hariho n'ingingo zimwe zimwe ntirenda tanga ubururero ku mpamvu z'umutekano notanga nk'ubururero nkabwishe rero ikihari cyo nubanura ni uko baje kwiyamamaza ashire mu ngiro izo bemerera abanyagihugu bareke kwicara mu nama nshinga amateka ahubwo baje mu banyagihugu aba bazingorane bafise
ye urakoze kubahwitura
bashike ku gacimbiri kariko kose babaze umunyagihugu ikintu ikintu bo mufasha bo muterera kugira kumbure aje mu bukene abarimo
ese nta mbere yuko nkurekura ubashije nko kubibwirira nubwo turimo kuganira ku byerekeranye n'amatora y'abadepite mu Rwanda ubifuje kubwira abadepite bo mu Burundi nkaho ngaho i Bururi icyo wumva bakuzanira ni igiki kikarushaho kubafasha
Bururi ikintu bo hazana na cyane cyane bakegera abakene na rigabibereye mu shomeri bakabafasha bakabashikira n'imbere bakabarondera nk'amafinansi nk'abashoboye kugira utu asosiyasiyo babuze umutahe bakabaronderera n'udufinansi nk'amafinansi bakaba nk'agatahe ko kuyungunganya kugira bashobore kuva mu bushomeri barimo kuko ikibazo cy'ubushomeri cyabaye ndasa kuko nk'abo tuza turaganira bamwe bavuga yuko ata mitahe bafise babura umutahe rero nk'abo bashinga amateka tuba twatuye utuvugira mu mashyirahamwe atandukanye bakatubara tuzanira imfashanyo bakatwigisha n'imigambi yo kwiyungunganya yo guteza imbere n'ukuntu twokwiteza imbere
reka ngushimire cyane rero w'amahoro urakoze cyane kukurikira Ijwi rya Amerika no gutanga ibitekerezo byawe
nakoze kumpamagara nkaba ndabashimiye
urakoze ugira ibihe byiza Lydie
Karame
niki wabwira w'amahoro muri makeya mbere yuko dukomeza
w'amahoro rero ndamuhumuriza kuko tugendeye ku bunararibonye dufite hano mu Rwanda uko ibintu bigenda twumva ngo umuntu inshingano ntabwo zihagazemo neza agakurirwaho icyizere ntekereza yuko abantu ubu ngubu bafite gahunda yo kuzahagarira abanyarwanda abenshi baranatojwe ni intore bafite indangagaciro zishingiye ku muco nyarwanda bashishikajwe no kugera ikirenge mu cya nyakubahwa perezida wa repubulika noneho ikindi namubwira tujya tubona amatora y'umukuru w'igihugu akitabirwa cyane noneho by'ibibazo ntabwo aribo bonyine hirya no hino usanga bavuga bati abadepite turabatora duheruka tubatora ariko nyuma yaho ntitubabone ku ruhande rumwe wenda ntabwo navuga yuko ibyo bavuga ko babigarutseho kenshi babeshya ariko ntabwo ari uko bose batagera kubo bahagarariye ijana ku ijana hari ababikora kandi hari n'uburyo babikoramo mu buryo butandukanye kuko buriya abadepite bafite n'inshingano zitandukanye abari muri mu bijyanye n'ubukungu abandi bita ku nshingano zijyanye n'imibereho myiza imiyoborere myiza niba haramutwabonye amaposte de sante tugereranyije nayo yari ahari mbere y'imyaka itanu abadepite bataratorwa cyangwa se n'imihanda n'amazi meza n'amashanyarazi hari ubuvugizi bakoze uko buri kose ariko ni urugendo ibyo bakoze rero numva twabibashimira ariko n'abazatorwa nabo bakumva nyine ibyabaye kuri bagenzi babo bagakosora kugira ngo uko kunengwa kutazakomeza kubaho ariko numva hari icyizere dukurikije impanuro duhora duhabwa n'umukuru w'igihugu ndetse n'ibyo duhora tubwirwa n'abaturage dushaka guhagarara ntitugire amahirwe kubahagararira
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga reka twakire na Desire wiriwe urahagana he
ndi Bujumbura mu Burundi
icyo ushaka kubaza cyangwa se gutanga igitekerezo mwanya ni wawe
yego murakoze bwa mbere reka mbanze nguruke ijwi rya Amerika ko mwamaze kwitwaza kandi mukaduha no kanya kugira ngo dushikirize ibyiyumviro
murakoze cyane
ama ubwa kabiri turakenguruka ko mutunganya ibiganiro nk'ibi nkintu cyasha nk'iki uno munsi kivuga urwego rw'abashyirwa n'amashinga amateka muri rusange urwego rw'amashinga amateka urwego ruhambaye mu buzima bw'igihugu mu cyane n'ibikorwa bya politike ariko tuko turaraba mu bihugu byo muri Afurika muri rusange no mu Burundi mu kubyimwiharizo cyangwa mu Rwanda usanga abashinga mateka batogwa ugira ukumba ariko aratogwa tukaja kubatora tujyohewe duhimbawe mugabo igihe bamadosha muri byo byicaro uraraba ahanini nyego ariko arungura igihugu gasanga zakugora gutahura kuko no munsi usanga byinshi barangura ari baha ubushobo bwabo uko birabanje kumba kuri umushinga mateka yaratowe n'umwenda gihugu akagutora afite igihe kugira ngo uze kugenda gukingira inyungu z'igihugu uri rusange n'izo wagutoye kubwimwe hariko mbwa ugasanga nibo nyine ubwabo bashyiraho amategeko bwa mbere acinye izo umwe n'igihugu yamushizeho ugasanga bo bikorwa batunganya ibikorwa byo kuronda inyungu zabo ugasanga kandi iyi n'amashinga amateka ntibigishobora gukoresha gukora ngo ikore yisanzuye kuko usanga kubera ko abantu benshi babayinjemo bavuye mu migambwe usanga ibikorwa byose barangura ari ibikorwa by'uwo mugambwe uwo warashize ku rutonde iyo rero bishyitse baca bibagirwa ko babwirwa ko batorewe igihugu
none se dedede igihugu ntikiba kiyobowe se n'uwo mugambwe uri ku butegetsi ni uwo mugambwe utanga icyerekezo hanyuma n'abashinzwe rero kurebera abaturage cyangwa se kubavugira bakajyana muri iyo ntumbero
yego umugambwe uri ku butegetsi washyizeho plan y'inyenyeri zo gukora mugabo hari igihe ushobora gusanga amaplan bashyizeho hariho intumbero usanga hari intumbero zitaza guteza imbere umunyagihugu mugabe nawe uri mushinga amateka kubera ko watowe kugira ngo utegeke umunyagihugu hari ibyo winyanyura ariko no munsi mu nama nshinga amateka zimwe zimwe aho ukuntu usanga batira amategeko batisanzuye nka bijya usanga bakora byo kuduza urutoki bari mu nama nshinga amateka atari vote socre donc gutora mu
ibanga
hajya rero kubera ko arigihe uwo wabonye ko umugambwe wazanye iryo tegeko abatuze mu mugambwe uva umugambwe asanga iryo tegeko ni ibi rirashobora konona ubuzima bw'abanyagihugu muri kazoza bwakora ko bizanwe n'umugambwe wavuyemo kora bategetse kandi gutora udugije urutoki amo uwo byanka uwo munsi rero rari ugize ibibazo ariko icyo bamukobwa mu mugambwe kubutinya rero gutakaza ikibanza ufise wasanga uratuye itegeko nawe nyine ubwawe usanga rigara akaryonona umwenegihugu rero mbuga ni icyo kugwa nuko mu gushyiraho demokarasi imeze neza mu gihugu aho baho bwa mbere kumenya ko iyo umuntu atowe adatowe kubera ko atorewe umugambwe amaze gushyika mu mabanga yatorewe yitamenye ko atorewe igihugu cyose hari inyungu zimwe kuko cyose ndi wakora cyangwa tubwirwa kujya mu byiburemo bya politiki hari inyungu zimwe z'umugambwe ubu ku rundi ruhande hakaba hari izindi nyungu ziboneka izo nyungu zose zigateranywa bakabigaragara ko zijya muri rusange kugira ngo abenegihugu bose babe bafatwa kumwe hama kujyanye n'abakenyezi bajya mu nama nshinga amateka ni byiza cyane cyane mu zindi nzego z'igihugu ni byiza cyane kurwego rwa kwicana mugabo ugiye kuraba uno munsi hari ibihugu bimwe hari deri yarabaye neza kandi kujya twawe n'umukenyezi turibuka kahise kayo n'ingene uno munsi ujya mukenyezi yitwaye muri iyi minsi yarani n'ubatake akibandanya nyine igihugu cyagiye atera imbere musanze w'ubwongozi
abagore barashoboye rega
umuntu bwiza
abagore barashoboye
icyo
umugabo ashoboye ni n'umugore
aragira uburongozi bwiza buturuka ku ntumbero nziza uwo muntu agiye muri ubwo burongozi aba afite washobora kwitwa umugabo ugasanga ntushobora guteza imbere igihugu mugabo wakwitwa umugore ugasanga urashoboye nk'uno munsi umushikiranganji w'indero mu Burundi ni umukenyezi uretse gusa ko bamwe n'abandi babona umenya ingingo ariko arafata bagacinyiza ariko urabona neza ko mu myaka twari tumaze twumva ngo ni ishuri shingiro hari ibintu ariko aragarukana byotuma indero igomba gusora ku murongo kakahise abanyeshuri bakiga dufise ubumenyi bukwiye nawe rero intumbero umuntu aba afite mu mutima ntiraba igitsina cyo kugira ngo ateze imbere igihugu rero abakenyezi bibaye ngombwa mbere byo mbere mugani bubana baduhuza 50 kwica nawe nyine baterekana ingufu zabo bafite murakoze
urakoze cyane rwose Desire urakoze ndagushimiye kandi kuba unashyigikiye n'abagore kuko icyo buri wese ashobora umuntu ntabwo ashobora gusa kubera ko ari igitsina gabo cyangwa igitsina gore buri wese afite ubushobozi Imana yamuhaye
ego hanyuma nasozera ndabasaba ko mwobwira abayobozi b'ibihugu bya Amerika burya rirafite akamaro kanini ibihugu bya Amerika mu Burundi kuko hariho byinshi bibura umunsi usanga tudashaka kumenya mugabo mwobabwira kugira ngo dusubire kurumba icyo tambirana ku mirongo ya FM tukareba cyane kwitwikira mwamuremye kuri Shortwave. bakagira icyo bakoze burya je ndakunze kuvuga mu Kirundi nti igice kirakurira mu babaji ururimi rurakurira amenyo mu gihe hanze inzira yibwo ca muhindi mvuga kugira ngo tuge turumva ibiko biraba mu gihugu na cyane cyane nk'ubu dutatanzwe amaradi usanga atisandura murakoze
none se Desire uwo mugani uciye niba ari umugani ntabwo usaba ntabwo umuntu ashobora kuwusobanukirwa buri wese ngo igiti kirakurira mu menyo
mu babaji
ushatse kuvuga
Shata kufuga kwenye jie, shata kufuga kwenye jie, wabanga wangiza kumutari kumuliko mrafuga Iviva viko vila wambu jihugu, mwoko shizini nzira mgao, tukaronga makuru
Ariko, icho wifuza ariko nuko mirongo ya FM ya kwenjeri gakora
Iga mrasha wakore shu wenga bwoso kushowoka kande mga sura mkabuga na nao jiega mga sura mkabuga kure FM
Ugo na hamge nuku duka nilu kufujizi mkumvika nishako mikene ye
Yego
urakoze cyane
mugire ne byiza ku cy'u America
yego nawe na hanyuma Lydia
Karame
uyu mu vandimwe Desire mu Burundi avuze byinshi yongera agaruka kuri kirya kintu cyo kutabona abadepute no kutorwa gutora amategeko ati umuntu yagombye kumenya ko atorewe inyungu z'igihugu cyose atari inyungu z'umugambwe uvuga inyungu z'ishyaka akongeraho n'ibyerekeye gutora mwibanga ati iyo utoshyize urutoki hejuru ubushobora kutakaza umwanya wawe uramutse utoye ibyo ishyaka rya urimo cyangwa se riri ku buyobozi ryasabye ati bishobora kukugiraho ingaruka urabivugaho iki
Urakoze cyane wenda icyo arimo kuza kugarukaho cyane turanamushimira atanze ibitekerezo byiza tunamushimire ni icyo yaravuze nubwo abagore mu Rwanda bagenerwa by'umwihariko iriya myanya 30% ariko ntibabahejwe no mu yindi myanya yaba muri iriya myanya 53% igenewe amashyaka naho baba bafite uburenganzira bwo gutanga amakandidatire bakiyamamaza hanyuma icyo yaravuze yuko abadepite bakagombye kwegera abaturage bakabakorera ubuvugizi bazi ibibazo bafite rwose ni inshingano z'umuntu watanze ijwi rye cyangwa umuturage muri rusange kwishyuza ba badepite yatowe kuko nibo baba batorewe baba batorewe kugira ngo bavugire ba bantu ni inshingano ze rero gukora ibyo bamutumye abonye atabikora agomba kubimwishyuza atabikoze nawe abamufashije kugira ngo yuzuze inshingano ze neza nakomeje mbivugaho rero yuko kugira ngo umuntu yuzuze inshingano ze by'umwihariko abagore tunasezeranirwa yuko umudepite umugore uzaharanira gutanga kandidatire ye cyangwa se akagira amahirwe yo kuba depite n'abandi bagore ko umuntu kuba agiye kuba umuyobozi ntibivuze yuko hari icyo abarushije abandi cyane ahubwo akomeza gufashwa na ba bandi n'ubundi bamuhaye amajwi bamufite icyizere bakamubwira ati nyamuneka hariya hakenewe iki hariya hakenewe iki ariko nawe agacisha makeya agaca bugufi akumvira ba bandi kuko bamuhaye amajwi
wavuze ko abantu bazakora bazabasha nk'abazajya kuri liste batojwe ari abantu bazi intore ubunyangamugayo abo bantu batozwa no kwegera abaturage ese umuturage aramutse abonye hari ikintu kitagenda akabona ko umudepite atabasanga hari uburyo yamugeraho akamubwira ati hano dufite ibibazo bashobora kubandikira nubwo utari wajyamo muratozwa nko kuba mwakorana n'abaturage gute
rwose ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu mu Rwanda hari itorero ry'igihugu kugeza ku rwego rw'umudugudu hari icyerekezo cy'uko dushaka yuko itorero ry'umudugudu muri itorero rigera mu muryango bwa butore butuma rero noneho bwa bumwe kera abanyarwanda bari bafite abakoloni bataraza mu Rwanda bwongera bugatuma na wa wundi wumva ngo ni honorable ni depite ntibyo byo kuba honorable aba bishyize ku ruhande aho bakaba honorable bitewe n'icyo yakoreye abanyarwanda noneho icyo wari ubashije cyo kuvuga ngo se hari uburyo umuntu yageraho yatanga ubutumwa akamubwira ati ibi ngibi mukosora ahangaha cyangwa se mukore ubuvugizi ahangaha leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwose bushoboka yuko ikibazo kuva ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rw'igihugu
hari umurongo hari yuko ahantu babona bitagenda bahita bakoresha kuri uwo murongo hanyuma icyo kibazo kigahita kigera aho kigomba kugera bakabwira abantu bakagikosora. Niba ujya wumva hirya no hino kumva ngo uyu muyobozi ntakiri umuyobozi kubera ko hari ibyo abaturage bamugiriye icyizere bamunenze babona yuko adashoboye gukomeza muri iyo nzira cyangwa se na bya bindi bakomeje bavuga ngo umuntu agatorwa akareba inyungu ze ntabwo ari cyo cyerekezo perezida ashaka ko tugendamo ahubwo ni ukubanza gutanga serivisi nziza ku bantu umuntu aba ahagarariye hanyuma inyungu zindi zikaza nyuma.
Turakomeza mu kanya tuganira kuri ibi byerekeranye n'abadepite n'uruhare rwabo ndetse akamaro bamariye abaturage kugira ngo babateze imbere cyane cyane amajyambere y'icyaro.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi ry'Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga ni ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga twongere duha umwanya abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Irakoze, turi kumwe.
Mwiriwe munyamakuru.
Mwiriwe neza, urahagana he?
Nda Kampala, Uganda.
Urakoze cyane kudukurikira uri hakurya y'amazi.
Yego, murakoze cyane ko mu murongo hama endera mu kigero n'ubutumire.
Murakumva. Hama
ikiganiro nagikurikiranye kishi basa n'ababikuze abatanguye imbere yanjye ariko jewe ikintu nagomba kuvuga cy'umwihariko ndashima ko urwego rw'abashingamateka ruhaba mu gihugu ariko nta icyo negura cyane ni uko abashingamateka cya mbere bafise imishahara miremire cyane miniya cyane bakagira uburusho buniniya cyane ntibariha icyo nakwita ikori cyangwa itagisi icyo we mpavuga nti bafise amavantaje cyangwa bafise ibintu byinshi basumbije abandi benegihugu bituma hatera imbere abantu bamwe abandi bagasubira inyuma uko nk'akarongo karoro umunyamakuru siyesi ntahura ukuntu shaka mushinga amateka ro nk'ibyo byose agaca naho yoja hanze akimporta nk'ibintu cyangwa akazana nk'ibintu by'urudandazwa ntabiri hirikori kiri nkavuga ni iyo ngingo uraba bakayisubiramo kituma mu Burundi ko bimeze sinzi ko mu Rwanda ariko bimeze ariko mu Burundi nuko ikigira kandi nsa n'umunegura ntahuriza ko cyane nuko ashobora kuba ari n'umushinga amateka ugasanga afise ikindi posta ikindi kandi kazi ka leta hemerwamo amahera
akaba ari umudepite akora n'akandi kazi.
Ego, akora n'akandi kazi ko muri leta ugasanga ahembwa amafaranga menshi. Hariho abantu bashomereye, hari abantu bari mu bukene, hari abantu bafise imishahara itisununuye. Navuga nti icyo kibora bakagira icyo bita arumara bakarumaniza
gusaranganya kugira ngo bamwe batabadasumba abandi cyane, abandi nta namba bafite.
Nta namba bafite ni cyo je nashaka n'icyo nanegura ko n'amashinga amateka nayo ubundi basanzwe byari ibintu byiza ko baserukira n'abe n'igihugu ariko ikintu kigira kabiri na kimwe negura hariho abasha bigira mu gisagara akazogaruka nk'uko abandi babivuze hegereje icyo bita kampanye.
Icyo gihe ariko namwe mushobora kutongera kumutora niba mwaramutoye ntimumubone mukamubona yongeye kongera kuza kwiyamamaza ku yindi nshuro ya kabiri kuki se mwamutora kandi ibyo mwamutumye atarabikoze?
Icyo oye munyamakuru uko i Burundi batora abadepite mu Rwanda bagira icyo bita urutonde rwugaye nikuvuga bamushizemmo naho mutaba mumukunda bakamushira kuri liste nibagira nka gatatu cyangwa kane cyangwa gatanu hama uwo mugambwe muri iyo ntara ugacoronka nk'abadepute nka 10 cyangwa 8 ariko ariko kuri ya liste nta ubashe mwene igihugu abasiye bo kumukura cyangwa kutamutora
aba nuko bako ntatora none nuko kwemeza
no ibara ndonye hariho icyo bita liste iva mu mugambwe ati iliste iriko umwe wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu nuko uvuga rero bagiye abanyagihugu tugiye tugatora aba badepite hama ugasanga mu ntara yari igenewe kuronka nk'abadepite 10 ugasanga barosa amatwi y'abadepite 9 umwe mudashaka agira nka kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane nta bubasha bwo kumukura seni igize bwo kuvuga ngo uyu muntu ntajyamo kandi umugambi wa mutanze
ariko icyo navugaga ni uko umugambi babahaye abo bakandida kugira ngo muhitemo ari byo matora
ibyo urazi demokarasi yo muri Afurika ibyo biragoye ko umunyagihugu yongera akavuga ngo ujya mu depite mushaka utazi imbo bisunze kugira bamushyire kuri liste umugambwe wisunze
ndumva ari ikibazo gikomeye
ni ikibazo cyane ni uko niko bishya bigenda nayo ubundi yaba twatera umudepite ku izina harimo benshi tubasanga banashyikiriwe banatowe
burya ubwo hakeretse hari tubonye umuntu wa impuguke yadusobanurira uburyo abo ngabo baba batoranyijwe
yego nicyo gabo nicyo icyo kintu muze mu kitondere impuguke nk'aba bantu bigeze kuba bakuru b'ibihugu cyangwa abantu babaye bashyikiranganye bakomeye bashivaze baduha umuco ukuntu bisunze kugira ngo icyo bita liste broke bayigire uko bayipange gutyo
urakoze cyane irakoze mukomeze kugira ibihe byiza aho ngaho muri Uganda
yego murakoze ramasitse
Didi uravuga iki kuri ibi bitekerezo cyangwa se ibibazo irakoze yibaza
irakoze hari ibyo yibazaga avuga ngo hari urutonde nka kuko ari baruhari bene ndavugira mu Rwanda nkurikije ibyo mbona harimo ba badepite nyine 53 bagomba guturuka mu mitwe ya politike nabo bariyamamaza kujya gutora mu Rwanda umuntu ntabwo atora umuntu uko amuzi ngo ni uko abona ngo afite ubushobozi runaka ahubwo atora umudepite akurikije imigabo n'imigambi yagejeje ku banyarwanda ashaka guhagararira yaravuze rero ntabwo ndabibona kereka niba biri muri Uganda n'ahubwo habaho kubikurikirana akareba uko bimeze
ngo ndavugaga ibyo mu Burundi
mu
Burundi
no yaga ari uko nk'uko mu Rwanda bimeze ntabwo ziriya ari amabwiriza yose kuvuga ngo ujye kuzana kandidatire dosiye iba yujuje ibi n'ibi n'ibi umuntu ajye kuzana ibigaragaza yuko koko ari inyangamugayo n'ibindi hakabaho n'igihe cyo gusuzuma dosiye ntabwo byakabaye bibaye hari urutonde hari abantu runaka bazaba abadepite ahubwo mu matora yo mu Rwanda akorwa mu mucyo no mu bwisanzure umuntu bakamutora bakurikije koko uko bumvise imigabo n'imigambi ye afite hanyuma yazaba ikiba gisigaye ni uko yakoko kazagendera mu cyerekezo cy'igihugu afatanyije na bagenzi be kuko umuntu ntabwo yabigeraho ku giti cye atabigezeho ni uburenganzira bw'abamutoye kuvuga yuko uriya muntu koko adashoboye hanyuma ababifitiye ubushobozi akareba ukuntu bigenda hakajyaho n'umuntu koko ufitiye abantu akamara
reka ngushimire cyane rero rwose Lydia Mutuyimana wifuza kuba umukandida mu matora y'abadepite mu bazabahagarariye abagore mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda ndagushimiye cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo
ndakoze nami
tukwifurije kandi amahirwe yo kuzagera kuri iyo ntego yawe mwakoze namwe nshuti mwari muduteze amatwi aha niho ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi tugisoreje tukaba tubashimiye mwese abaduhaye inama n'ibitekerezo n'ababajije ngashimira Patrick wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wakiriye telefone zanyu kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika We'll be right back.
ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda.